waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxay u ahayd waqti dabaaldeg ah qoyska Lucy Guhichi oo xafiiskeeda baarlamaanka ku sugnayd kadib markay jeedisay khudbaddeedii u horreysay ee ay ka jeediso aqalka baarlamaanka. Khudbadda ay jeedisay ayay senatarid Guhichi dib ugu jalleecday safarkii ay kaga timid waddankeedii Kenya iyo sida ay ku noqotay siyaasiyad Australian ah.
Thank you, Mr. President. Today, I, Lucy Muligo Gichuhi, humbly stand before you as the first black African born.
Waad mahadsan tahay afhayeen. Maanta aniga oo ah Lucy Marie Guhichi waxaan si qashuuc ku jiro inii hortaaganahay anoo ah senatarad madow oo afrikaana tii u horreysay taariikhda Australia. Aad iyo aad ayayna sharaf iigu tahay in la isiiyo mudnaanta ah inaan u shaqeeyo shacabka Australia anoo ah senatarad. Dhammaan shacabka Australiana waxaan ku leeyahay waad mahadsan tihiin. Senatarada ayaa soo bandhigtay arrimaha siyaasadeed ee ay doonayso inay wax ka qabato.
There are some key things that I hope to focus on in my term in office as a senator.
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo aan rajaynayo inaan diiradda saaro inta aan xilka hayo. Waxayna kala yihiin waxbarashada, maaliyadda qoyska iyo arrimaha cayrta, howlaha dadka waaweyn iyo xanaanayntooda. Lucy Guhichi ayaa sanadka soo gashay kadib markii maxkamadda sare ay xukuntay in hoggaamiyihii hore ee xisbiga Family First senatarnimadiisii aysan sharci ahayn. Iyadoo ahayd qofka labaad ee musharax u ahaa xisbigaas, senatarad Guhichi waxay xaq u yeelatay inay qaadato booskii hoggaamiyihii xisbiga, laakiin waxay diiday in loogu yeero senatarad si kama ah u soo gashay baarlamaanka. Waxayna ku tilmaantay soo gelideeda sanadka mid ay u soo diyaar garowday iyadoo da'da 50 jir ah ku bilowday inay sharciga barato, sidoo kalena si tabarucaada uga shaqaynaysay xafiiskii Bob Day oo ahaa hoggaamiyihii xisbigeeda. Waxay sheegtay in Australia ay noqotay waddan ay degan yihiin dad kala duwan ilaa markii iyada iyo saygeeda iyo saddex caruura ay soo degeen magaalada Adelaide 1999-kii. Waxayna hoosta ka xariiqday inay kala duwanaanshaha shacabka Australia ay tahay mid ay aad u jeceshahay.
You would have counted the number of black people, African black people on the street. So many times people came to the office and said, oh,
waa la tirin karay dadka madowga afrikaanka ah ee waddooyinka maraya. Marar badan waxaa dhici jirtay in qof xafiiska iigu soo galo oo iigu yiraahdo odagaagii ayaan suuqa ku soo arkay, iyagoo ku khaldayay qof kale oo madow oo ay soo arkeen. Taasi waxay ku tusaysaa sida dadka madowga ay u yaraayeen. Laakiin 20 sano kadib, Australia way sii qurxoonaatay dadkaas kala duwan awgood, waana ku jeclahay sidaas. Senatarad Guhichi ayaa sheegtay inay ku dhaqmi doonto mabda'a in hadba dowladda markaas jirta ay dalka taladiisa hayso. Laakiin senatarada ayaa ka gaabsatay inay shaaciso sida ay u codayn doonto. Tusaale ahaan, sharciga dhalashada Australia oo hadda baarlamaanka hor yaalla ilaa bay tiri ay ku ogaanayso waxa sharciga ku qoran oo ay ka akhriyeyso. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.